straight out of Care Records, you know. Much more the beats, murderer.
Big Saga, Rabba Rabba. Big Saga, Rabba Rabba. Yo, Sasa ni wa moto na waka frustration. Na slim na beyond. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Ukiwa cheki sura zao ni zuri. Hoyo ni mwao wana nafsi ya wadui. Ubaya kwao, wao nundui. Wamekutana na taslim medui. Ukichomua na weka, ukiweka na kupa. Kwetu sote kwako naivuta. Yani kila kitu utafikirisha baba yangu. Hata mzekwa kwetu wanasema ni wakwao. Na slim na beyada international forever. Hata wakibana bele bele wanecheza. Inadi raga raga pande easy na rise on. Yo yo, dancehall, na slim is my fashion. Wanachotaka ni imbe kama wa. Hivi nani hata imba kama mi. Hivi mimi mimi imba kama wa. Yo, Sasa ni wa moto na wapa frustration. Na slim na beyond. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga.
Sasa ya moto na wapa frustration. Ya moto mina send kwa location. Hot, hot, niko kwa vacation. Oh na na na, oh na 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 na, oh na. Mwana chemba ABC. Mwana neto mwana ping ping. Yane matinga yana ting. Yana ting 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 ting.
Oh na na na. Kasli mami ya 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 ya. Oh na na na. Boni pieze. Mwana neto raga raga. She's raga raga. Mwana neto raga raga.
Yo.
Sasa ni wa moto na wapa frustration. Na slim na beyond. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Zig Zaga, Rabba Rabba. Ata kuna duda na mikit to ya raga. Zig Zaga, Rabba Rabba. Rabba Rabba.